J1 nikificho original bila kuparada changamkia
my family
rada rada na wachanua na wajarada rada rada na wachanua na wajarada hawana rada but mimi najua na kuanga rada hawana rada but mimi najua na kuanga rada
nile lose mara mob round hii ni kwa rada Change sana kwa security ya rada J1 miss spend za kupoteza muda hizo nazo kwangu no sinanga madomu huni nao kila kini ni kwa rada eti sitongo kaji wana surrender kwa rada na mapenzi ya mchini kumdhani ya ndi utapata kumbe siye kuchezo umechezo amini siamini ulidhani eti siye kumbe ndiye pole sana bati kaanga rada Yesu akirudi akupate uko rada
rada rada na wachanua na wajarada rada rada na wachanua na wajarada hawana rada but mimi najua na kuanga rada hawana rada but mimi najua na kuanga rada kaanga rada karata na kweka rada karata na kampumada wamelalisha na waeka rada karada
kana kwanga kai juma juma mjama kakisonga kana inama kana chuchuma kuna events kuna mashows imejipa man kau lazima zi move move to have fun kuna mafans wasanii na ma MCs hata kuna ma DJ crowd ili wa miss receive this guys juu tumebeba kesi dhile za mada na robbery with the violence disco matanga crowd lazima zi move kakisonga kana inama na tunaka move ataka ukuta kakatae bado kata move ukikaficha ni lazima utakarimu
rada rada na wachanua na wajarada rada rada na wachanua na wajarada hawana rada but mimi najua na kuanga rada hawana rada but mimi najua na kuanga rada
kutajeni kutana na wakora tena wapole sana na kupenda kungara mwenyeji na mgeni wanajua kusorora zuba zuba utaingizwa kwa kona Nairobi ni shamba la mawe chagua kazi utarudi home bure mkono mrefu aki utapigwa mawe kaburini woi duwere kila mtu bezi yake awe rada kama siko rada basi ni chapie rada Yaman usini cheki na ibiwa umefunga tu kinywa pengine sijatambua unabaki tu kimya kisha baadaye you be like oh I wish I knew nige mshow kwisha
rada rada na wachanua na wajarada rada rada na wachanua na wajarada hawana rada but mimi najua na kuanga rada hawana rada but mimi najua na kuanga rada